Ona mi si tuo cuerpo love. Nada. Si tuo diriki kula hata kunywa kawa tu. Nikiwa mimi juu bila we sio sawa. Sawa. If you go leave me, si tuo kuwa na power. You are one in a million. When I mean it, familia. Family, family for life. Chongesha yenye majina ya kufanana sitojali na pesa ama sina hizo pesa mina kupongeza tayari mi wako forever moyo nisha kuweka muda wote na cheka. You are one in a million. When I mean it, familia. Family, family for life.
Starting one movie, starting one movie, starting one movie, starting one movie.